abantu watu wakuasira out of chena na muenda makumiatana na bana bagenda mkoti abagenze mkoti bakabarora baino ubwaga kubemera mkoti wabandi kubaba abandi bakakomitinga bitogwe tukabagwa operation kuzikwata identify yourself if you fail to account for yourself in a night ntukutwara police ntukuyo statement yetu ntukutwara mkoti kote kusaruriwa musango guru beti chingana kambira abantu ngo tuchikoze kugumiriza abantu out of those operations ninyinda kukiramba gambire we are somewhere mukese m one of the murder cases to in a breakthrough ikaruga mu those operations abantu akwasira abantu wa abandi emituma nyinga jikake aba they are opening up so chirunga abwa situate mu rubuga munu oru afat poto kandi imubusumi butayito when week tujya kwa turuka open tell you tukangaga manu sha kama ni shema ndi nemu abantu aba abakuzire misango ikutoegea kutera abu ijatera abantu imituma jabu kwe kusasa no kwe tomboita